sika su to yimbe en gombe ton be kanyu en ka suude e mette mudum fe fewde o do golle le deede fa heewi kabaru o tiagal tam yarta won ko nimsi yoga yimbe la joodi be tumbe
ah bon ne be flasula
le deene amen ko noddirte flaso do jansubdan ana jappira tatteji fu do an taji berra amen sanne ana wayna tar sabe heewun amen nyabbilaaji menen den amen sanbu guddido kan bo fe goto wala to jansubdan jappirto me fi dabiriji gafa hannen fe hunen biltaaji nyageje ni jammu tun fu ana yippe le boldi sabsa jebi di janji sobudi ngo natto sabe heewde amen nyabbilaaji le den amen fu yo janji tundi e nannam mudun
kama bon kare gono wala sama gobe saka kishato roma
lumoji ana dom dati yogaji ka wawa fe yehede tombok tutu sabi jameji tunu didi do woni ko wuliti yoga yimbe la jodi be odo nokku
ah fremo ka fundo
yoga be cottobe jati yida fe warda cotta li lumo sabe tunini sabe kilam ko hewi jabata nadile jangi tunde din wara soda nokku e fu hewi jan do ana sugul ame hande san yi jandi ana yo fam nokku nodde tedo baginde kan e sankori menende gere ame on jati yimbe ko hewi acci warda jodo de ga sabe jangi sugudi di cagal mudun bodi du ana buti kan e domi yoga be dogna motoji ana wicci ame jangi bondi bangi lawon do
yu warule hakkune leydi ndi jammeji ɗi ilataɗi yettini torda yimɓel gomɓe tumɓe oɗo kabaru ne ana wawi yettinde yimɓel joɗiɓe toɓe tiɗɗalaji mawɗi pawiɗi e callal non holitiri wiide kanko docteur Alou Dembélé kumaniɗo channel le suudu dogotorore yu waru
kuteji ɗi janji tundi do jamarana ana wawi natat saabe ñablaji kewɗi hono deɗɗi nawoji kan e ɓuɓan e nannan muɗum saabi dabaji amen ko hewdi ana yara ɗi janji soɓude ɗuɗo ana wawi natat hewtinde ɗi ñabbilaji
yimɓel kamɓe hunchande hoore golleji muɗum le galluje ɗe kañum en ka holiti wiide oɗo kabaru no wordi yarde leydi saabi ko ɗati kantiɗi garoji hunchande hoore jameji bonɗi le leydi amen ndi ittaka kon non holitiri wiide kanko Ibrahima Abdourahman Kunta jokko laamiɗo fedde moɓe noddirta ordre des urbanistes le leydi amen ndi
ko hani waɗat leydi mali hannden yo asude gueyɗe mawɗe ko noddirte fausé e nannan muɗum to jañe ƴaɓɓirto so ɗe gueyɗe heewi jan moblaji ana wawi waddede wara ñeɗa ɗi janji yippe nokkuji goɗɗe fausé irsaɗi ñamarɗo wonde le muɗum yaltintake saabi sariyaji muɗum batatake watti fo a tawan ɗe gueyɗe ana heewi diyam ka e ñamarɗo hono janno ƴaɓɓirto so wala ɗo laabi ɗin
oɗo dunke andanɗo kabaru majjum ka ana narda kanankoɓe fiya dabere ko wawi fu yella ana darna golle o
ɓamde kay fatare kiidal hono ɗi torraji wonko matte le gelle mawɗe ɗen janji soɓude e nannal muɗum laafi gueyɗe ko noddirte fausé ŋaji to jan ƴaɓɓirto laamu ana hana fiide dabiriji asa gueyɗe ko noddirte fausé yalla janjiɗi ana ƴaɓɓole muɗum ko natto saabe jaama ana daɗa sarde torra ɗi janji waddanɗe ñabbilaji hannden dabiri ana hana fiyede ko yadata e gurnal meɗen ñalana hannden
urbaniste mbk ana narda jamarde waytan wurdi le wimaɓe kamɓe hani daranade hawal le golle leydi yankaku ɗo min kaddata e magasine amen kalen haala hawalu mo fati yataralandini min jiye ko yontere warore ko